uSamuel oqala isahluko 16 verse 1. UJehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na? Ngoba ngimlahlile ukuba angabe saba inkosi phezu kuka-Israyeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe. Ngiyakukuthuma kuJese waseBethlehema ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Verse 2. Wathi uSamuel, ngingahamba kanjani uma uSawule kuzwa uyakungibulala? UJehova wathi, hamba nesithokazi uthi ngize ukuhlabela uJehova. Verse 3. Mbize uJese ekuhlabeni, ngiyakwazisa ukuthi uyakwenzani, uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. Verse 4. Samuel wenza lokho akushoyo uJehova, waye eBethlehema. Amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela athi, ukufika kwakho kunokuthula na? Verse 5. Wathi, yebo, kunokuthula, ngize ukuhlabela uJehova. Zingcweliseni ize nami ekuhlabeni. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe, wababiza ukuba beze ekuhlabeni. Verse 6. Kwathi sebefikile wabheka u-Eliyabe wathi, impela ugcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Verse 7. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabuko komuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Verse 8. UJese wayesebiza u-Abinadaba wamdlulisa phambi kaSamuel wathi, nalona uJehova kamkhethanga. Verse 9. UJese wayesedlulisa uShama wathi, nalona uJehova kamkhethanga. Verse 10. UJese wadlulisa isikhombisa kumadodana akhe phambi kaSamuel. USamuel wathi kuJese, uJehova akawakhethanga nalawa. Verse 11. USamuel wathi kuJese, sebephelile abafana na? Wathi, kusaselomncane, bheka uyalusa izimvu. USamuel wathi kuJese, thumela umlandu ngokuba asiyukubuya engakafiki lapha. Verse 12. Wathumela wamngenisa. Wayebomvane namehla amahle emuhle ngokubukwa. UJehova wathi, suka umgcobe ngokuba lona nguye. Verse 13. USamuel wayesethatha uphondo lamafutha, wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kwaDavide ngamandla. Kusukela kulolo suku yaphambili, wayesesuka uSamuel waya eRama. Verse 14. Umoya kaJehova wamuka kuSawule, nomoya omubi wavela kuJehova wamzuma. Verse 15. Izinceku zikaSawule zathi kuye, bheka-ke umoya omubi ovela uNkulunkulu ukuzumile. Verse 16. Mayisho inkosi yethu ukuba inceku eziphambi kwakho zifuna umuntu owazi ukubetha yaphu. Kuyakuthi lapho ufikela umoya omubi ovela uNkulunkulu abethe ngesandla sakhe kube kuhle kuwe. Verse 17. USawule wayesethi kuzo izinceku zakhe, ngiboneleni umuntu owazi ukubetha kahle nimlethe kimi. Verse 18. Kwaphendula enye insizwa yathi, bheka ngibonile indodana kaJese waseBethlehema, eyazi ukubetha, eyiqhawe elinamandla, eyindoda yempi nehlakaniphile ekukhulumeni, ebukeka emuhle futhi, uJehova unayo. Verse 19. Ngalokho uSawule wathuma izithunywa kuJese wathi, thuma kimi uDavide indodana yakho osezimvini. Verse 20. UJese wathatha imbongolo, ithwele isinkwa, nemvaba iwayini nezinyane lembuzi, wakuthuma kuSawule ngesandla sikaDavide indodana yakhe. Verse 21. UDavide wafika kuSawule wema phambi kwakhe, wamthanda kakhulu, waba ludibi lwezikhali zakhe. Verse 22. USawule wathumela kuJese wathi, akeme phambi kwami uDavide ngokuba ufumene umusa emehlweni ami. Verse 23. Kwathi nxa umoya wavela kuNkulunkulu emehlela uSawule, uDavide wathatha ihabhu, walibetha ngesandla sakhe, wayesekhululeka uSawulu wabangcono, umoya omubi wamuka kuye.